Exclusive from ZambiaTunes.com.
Mutemba.
Yeah, yeah.
Mwana wa mpeseni alongside mwana wa mkomboni.
Mutemba, Mutemba.
Very bad.
The Zambian Dole.
It's
J Cash. A pile so.
Mutu wa godi usi wandi wapenda, unawamira puanji pa WhatsApp uiwe. Kamwe ya godi isi wandi maloza, inawamira puanji pa Facebook. Maria ni wapatu pa muziko maplofa, pikicha naika mwenye. Johnny ni wapatu pa muziko maplofa, pikicha naika sungu. Anyamada mumaenda na mendo koma pa Facebook, munaika mabima. Azimai mumagulisa chikanda koma pa Facebook, chikeni na shawama. Profa wapikicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapikicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Anyamada mumaona pa Facebook. Ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapikicha. Mapolofa wapikicha ya. Mapolofa wapikicha. Ambiri jabe ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapigicha. Mapolofa wapigicha ya. Mapolofa wapigicha. Ambiri jabe ni vingere ngere.
Yeah, these chicks be too fake for real life. Walombo welele to the almighty. Fake deepy but you try and be my wife. Wala wala koma Facebook ni malike. Nifuna uja weni nao napa tipi. Not you 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 wani kwezeka BP. Ija picture inamu kwezeka CV. But immorally ya moneka fimbi fimbi. Muzaka pia kuhipa wa shaitani. That's why wagai wakatea the Irani. Pro pick ni bima muria liwala. Ati unkala kabulonga oli mukamwala.
Profa wapigicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapigicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Anyamara mumaona pa Facebook. Ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapigicha. Mapolofa wapigicha ya. Mapolofa wapigicha. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapigicha. Mapolofa wapigicha ya. Mapolofa wapigicha. Ambili jape ni vingere ngere.
Mapolofa wapigicha ya. Yanga kudabwisega ukamuona pa yauna pa Google na pa Bibiero. Eh, ni Jennifer Lopez kumana naye sia tuolo visa vi pa profile peka peka. Eh, kuitochoka kanongola ka manje wamuona live muntu shape monga orange waila sama toothpick kumfresh kwa kakweka monga alisa mfuti ndiye pa jazungwa makambiratu kuti the most expensive thing is pretense tieni tiwone tisazipala vikumba vamberere ngatiziva kuti ndisambuzi. Koma na diabla naso nkhani.
Profa wapigicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapigicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Anyamara mumaona pa Facebook. Ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapigicha. Mapolofa wapigicha ya. Mapolofa wapigicha. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapigicha. Mapolofa wapigicha ya. Mapolofa wapigicha. Ambili jape ni vingere ngere.
From ZambianTunes.com.